friend we have in Jesus. All our sins and griefs to bear. What a privilege to carry everything to God in prayer.
Yesu kwetu ni rafiki, ambiwacho pia. Tukiomba kwa Baba, maombi yasikia.
Twajitweka vibaya kama tulimwomba Mungu, dua atasikia.
Una dhiki na maonjo, una mashaka pia.
Tudhaifu, maombi yasikia.